riwaayadan dambe marka xataa dakhala fi sinni ayaa ku jirto, marka waxay tilmaamay inay laba xaalad ahayd, oo xaaladna ay ahayd markii uu da-da noqday, xaaladna ay ahayd intuunan da noqonin. Wabihi qaala akhbarana ziyaad bnu ayuuba qaala xadaana bnu culaya qaala xadaana alwaliid bnu abi hishaamin can abi bakri bni muxamedin can camrata can caaishata, riwaayadan waa riwaayatu camra qaalat kaana rasuulu llahi sal lla slam wuxuu ahaa yaqra'u inuu akrinayo huwa qaacidun isagoo fadhiya, faidaa araada an yarkaca hadduu doono inuu rukuuco qaama qadra maa yaqra'u insaanun 40 aaya, waa istaagayay inta uu qof 40 aayadood akriyo kale. bihi qaala akhbarana camr bnu caliyin can cabdilacla qaala xadaanaa hishaamun can ilxasan can sacd bni hishaam bni caamirin qaala qadimtu lmadiinata, madiinan soo galay, fadakaltu calaa caaishata, an u galay radia allahu canha, qaalat waxay tiri man anta, qultu ana sacd bni hishaam bni caamirin, qaalat waxay tiri raxima allahu abaaka, aabbaha allahu naxariisto, qultu akhbiriinii can salaati rasuuli illahi sal lla slam, ii sheeg, baan ku yidhi qaalat ina rasuula llahi sal lla slam kaana wa kaana, nebigu wuxuu ahaa oo ahaa, qultu waxaan yidhi ajal, qaalat ina rasuula llahi sal lla slam kaana yusallii billeyli, rasuulku wuxuu ahaa inuu tukanayo habeen, salaata alcishaa'i salaada cishaha, uma ya'wi ilaa firaashihi wa udunmaayo fayanaamu, waa hurdaayey, faidaa kaana jawfu lleyli, habeen barkii markay tahay, qaama ilaa xaajatihi buu u kacay, wa ilaa tahuurihi biyihiisu ku dahara qaadanayay, fatawadaa waa weysaysanayay, uma dakala almasjida buu galaayay, yani masjidku waa guriga meesha uga dukadow ee masaajidka ma aha hadda kii masjidkii salaada lagu tukanayo jamaacada iyo ma aha. fayusallii thamaaniya rakacaatin buu tukanayay, yukhayalu ilaya, waxaa la imala gelinayay annahu yusawii baynahunna fi lqiraa'ati waalrukuuci waalsujuudi, waa ekeynayay intaas, wayuutiru birakcatin, ayuu ku witrinayay, uma yusallii rakcatayni buu tukanaya huwa jaalisun isagoo fadhiyo, uma yadacu jambahu, ayuu dhigayay, farubamaa jaa'a bilaalun, inuu yimaadaa la arkaayay, faaadanahu bisalaati, salaada uu ogeysiiyo, qabla an yuqfiya, intuunan gam'in, warubamaa yuqfi, inuu gam'aa la arkaayay, warubamaa shakaktu, inaan shakiyana waa dhacaysay, akfaa aw lam yuqfi, inuu markaa gam'ay inuunan gam'in, xataa yu'dinahu bisalaati, ilaa uu salaada marka ogeysiiyo, fakaanat tilka, taadaa waxay ahayd salaata rasuuli illahi sal allahu calayhi wasalam, saas u tukan jiray, xataa asanna, ilaa uu markaa da' galay, walaxuma, uu markaa hilib uu yeeshay, hilib qaaday, fadakarat min laxmihi maa shaa allahu, bay sheegtay, qaalat wa kaana nabiyu sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu ahaa yusallii binnaasi alcishaa'a, bay tiri dadka cishuhu tujin jiray, uma ya'wi ilaa firaashihi, faidaa kaana jawfu lleyli, qaama ilaa tahuurihi, wa ilaa xaajatihi, ayuu u kacayay, fatawadaa, uma yadkhulu lmasjida, meeshii uu ku tukanayay uu galaayay, fasallaa 6 rakacaatin, ayuu tukanayay, yukhayalu ilaya annahu yusawii baynahunna fi lqiraa'ati waalrukuuci waalsujuudi, uma yuutiru birakcatin, uma yusallii rakcatayni wahuwa jaalisun, waa 8, uma yadacu, yacni labadan witirka ka dambaysa awalba fadhi buu ku tukan jiray, uma yadacu jambahu, buu dhigaayo, warubamaa jaa'a bilaalun faaadanahu bisalaati qabla an yuqfiya, warubamaa akfaa, warubamaa shakaktu akfaa am laa, xataa yu'dinahu bisalaati, qaalat famaa zaalat tilka salaata rasuuli illahi sal lla slama, sidaa inay tahay kama zuulin, yacni markii dambe oo hilibka uu qaaday dabcan waa soo yareeyey salaadihi, 7 marka witirka dhan ka dhigay, 6 shafci ah iyo 1 witir, 7 meeshii uu markii hore wax badan ka tukanayay, 11 iyo meelahaas. baabu salaati alqaacidi fi nnaafilati wa dikri alikhtilaafi can abi isxaaqa fi dalika, ayib waa dheer yahay halkana iska jooga, hada aakhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa alihi wa asxaabihi.